Wana wasi ambote na biso nyoso nzambe apambola biso lelo tozo kanisa ba yekoli oyo bazaki na ekoli ya Fresno School of Mission sikoyo bango bazosala misala na nzambe atindi bango na mboka ya Vietnam ebongo pe na Philippines tobondela mpona bamboka nyonso ebale te bamissionnaire basakola sango malamu kuna me osi nzambe asalisa bamboka oyo te reveille na ye ekɔta na kati na bango tobusana te kobondela mpona basali ya nkolo na biso Yesu Kristu bisika nyonso bazali tika nzambe apambola biso otika malamu.